trotromusic.com.
Ninja, Jay,
if you be moving, I keep in mama, to postinza, my kissy and living Wednesday. Oh, mama, we talk a chicha, mama sita, mana hawa mini majoya. Una waka waka kama inapenya, nikifungua koki na nyunyizia. Ulikuwa wapi mbona siamini my darling. Umana wangu kungu imporebia, toma shetwani kwa jambia. Penzi sharukani lavutia, uturi wake ubani warukia. Penzi silipime kwa mzani usita, maneno ya upuzi ya nyafiki turipo. Kama we simba simie muito, popote wendapo na mimi niwepo. Penzi silipime kwa mzani usita, maneno ya upuzi ya nyafiki turipo. Kama simba simie muito, popote wendapo na mimi niwepo. Simba simie muito, popote wendapo.